Yo, it's a cowboy.
Where?
Now very, very black.
Yeah, yeah.
Turn the records once again.
Uh-huh.
Chico, I see you, baby. Holly, yeah. The very, very black. Once again, he's back. Everybody clap. Clap. Clap.
Ha-ha. Once on me. Me. Nilipo amiwa. Ya kwamba. Mwimuhuni. Me. Nikawabishia. Ya kwamba. Nikawaona, baby. Waskari. Wanakuzushia, lady. Me. Nikawaona, baby. Waskari. Wanakuzushia, lady. Sasa mimi. Zajutia. Kweli jama minu mili wazara. Ulipona biye demu wangu. Shikaji zangu kibao mimi walinikanya kwa sababu ya wewe. Walisema wewe mfai nikuwache mimi siishi na wewe. Mimi nikababaika nikaona washikaji wanakuzushia. Kumbe walikuwa wanakuona mimi napondoka naposafiri. Hapo kwenda zangu kupiga show na kuacha nyumbani. Kumbe unachoka mlangoni mama. Unaenda kwa wengine. Mashikaji zangu walinieleza. Mwanzoni mi nilipoambiwa ya kwamba mwimuhuni. Mi nikawabishia ya kwamba nikawaona baby. Mashikaji wanakuzushia lady. Nikawaona baby. Wanakuzushia lady. Sasa
mimi unajua livyo kufeel very black. Mimi hakuchu cha shit on his back. Una sifa za kulewa kwekwa ndani kifaa. Unguja nzima ilijua wendo wake mama. Alishambiwa weni hoe. Ila si unajua kipendo roho hula nyama mbichi. So vipi kajirahisisha kwa mapereje. Kwa mkwanja mbuzi kawachia mwili wako ucheze. Sorry for your mistrust, me. You're never gonna find a love like this.
Mwanzoni mi nilipoambiwa ya kwamba mwimuhuni. Mi nikawabishia ya kwamba nikawaona baby. Washikaji wanakuzushia lady. Nikawaona baby. Washikaji wanakuzushia lady. Sasa mimi
hata kama nakupenda sana. Kama mi nilikupenda sana.
Sipo nifanyie hivi.
Baby, mbona unanitoa samani.
Unanifanya kuwa mimi sina samani.
Baby, laiti ningejua zamani. Orongena pia kuwa haiwezekani. Haiwezekani.
You're very blacky.